να ξέρε ηρυγουτάμα αβανουόσι βαραρίγα βαραχόκοιε αβατούνζι βατή νονε κοβίτου γιόμιε αβατσένιεβο αμαρίρα να βακουμάσω με ηγορανεουέ ζήσεις αβανουμουγίγουνιε νονε σούβου του κορίτσι. Isi na chizere irigutanga abantu bose bararira barahogoye abatunzi bati none ko bituyobeye abakenyebo amarira nava ku maso bege ingorane we zishize abantu mu bwigunge none subu dukora iki. Fite byose mu buzima akaba nakinabura mu byo akeneye ariko akabura urubyaro iyemewe iyo
ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha mu mutima ikamuhangayikisha
undi nawe ati narabyaye yemewe mfite abahungu n'abakobwa yoo ariko bakicwa n'inzara ibibazo bikabagora bikababera imbogamizi yemewe ariko bakicwa n'inzara ibibazo bikabagora bikababera imbogamizi yemewe iyo
ikamuhangayikisha 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 umutima
iyo
ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha
byo kurya kandi bihagije agasimburanya mu gitondo na nimugoroba ariko yajya kwa muganga bati ibyo byose ubireke usigara ufata amafunguro atagira umunyu ariko yajya kwa muganga bati ibyo byose ubireke usigara ufata amafunguro atagira umunyu n'amavuta
ikamuhangayikisha 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 umutima ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha
reka mbaganirire inkuru ibabaje inkuru iteye agahinda yemewe nagiye kwa muganga yanywe n'uburwayi bwanjye ibyo naboneye n'agahumamunwa yemewe nihagera nabonye mbere yinjiye izanye imirambo ndetse n'inkomere zabuze ingingo zitandukanye nazamutse ruguru gato muri materinite aho nasanze ikibondo ikibondo cyiza we ariko icyambabaje kikantera agahinda nuko umubyeyi w'icyo kibondo yaramaze gupfa n'uyu mwana azize iki ko asigaye mu bibazo uyu mwana akasigaranye agahinda we kandi azize iki ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo Yesu yagiye kudutegurira aho tuzabayo aho batarira aho badataka aho batababara aho badasonza aho badapfusha yemwe we aho niwo twese tuzibera urabeho wasiwe
urabeho wasiwe ibibazo byawe urabeho wasiwe
Urabeho,